mucaaradka gobolka tigray ka dagaalama ee dalka etoobiya ayaa sheegay in ciidamada dowladda etoobiya oo garabsanaya ciidamada dalka ay dariska yihiin ee eritreya ay weeraro abaabulan ku qaadeen gobolka, iyadoo dagaalka hadda la sheegayo inuu sii kululaanayo. Henry Wilkins ayaa warbixin arrintan ku saabsan ka soo diray magaalada Addis Ababa. Waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Khamiistii af ayaanu hadlay TBLF ayaa Twitterka ku sheegay in ciidamada Eritrea ay kusoo biireen ciidamada federaalka Ethiopia ee dagaalka kula jira TBLF. Geetaajurida waxa uu sheegay in ciidamadu ay ka bilaabeen waxa uu ku tilmaamay guluf xooggan oo afar jihaa subaxnimadii Khamiistii ah Gaad Yabo ee waqooyi galbeed ee Tigray, isagoo intaasina sii raaciyay in ciidamada TBLF ay difaac kaga jiraan meelaha ay joogaan. War mar dambe ka soo baxay taliska militariga Tigray ayaa lagu sheegay in diyaarado ay leedahay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines lagu soo daabulay awloodeena militari iyo rasaas loo keenay ciidamada ku sugan waqooyiga. Ma jirto ciidan si madax bannaan u xaqiijisay eedaha TBLF. Afhayeenka dowladda Ethiopia iyo wasaaradda warfaafinta Eritrea ayaan iyagu ka jawaabeen codsi loo diray si ay uga hadlaan. Warar ay soo saareen ayaana mas-uuliyiinta Ethiopianka ahi ku eedeeyeen TBLF inay weerarka ka bilowday amxaarada toddobaadkan. Warbaahinta Bloomberg ayaa ku warantay in wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia uu sheegay diblomaasiyiinta Khamiistii in ay dowladdu qaadayso tallaabooyin lagu xakameynayo ciidamada Tigray iyadoo la iska ilaalinayo in dadrayada ay wax ku noqdaan. William Davison waa falanqeeye ka tirsan ICG oo ah machad cilmi baariseed oo xaruntiisu ay tahay dalka Belgium.
Now, Tigrayan reports, which seem to be accurate of a large scale incursion into Tigray from the north by Eritrean.
Hadda Tigrayga waxay ku warramayaan wax sax u muuqda oo ah duulaan weyn oo kaga imaanaya dhinaca waqooyi oo ay wadaan ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea. Marka way caddahay in khilaafku hadda uu si xun u kordhiyo. Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya iska horimaadyo iyo militariga federaalka oo lagu soo daabulayo aagga Wakamera ee waqooyiga amxaarada, halkaasi oo wax yar galbeedka ka xiga halka dagaalku uu ka bilowday. Taasina waxa ay muujinaysaa in dagaalku uu ku fidayo furino kale oo cusub.
A little bit to the west of southern Tigray where the fighting started, so another indication that the fighting is widespread and possibly of a major new front.
Eritrea ayaa muddo dheer ka soo horjeeday TPLF oo Ethiopia soo xukumaysay laga soo bilaabo 1991 ilaa 2018. Dagaalkan u dhexeeya dagaalyahanada Tigray iyo ciidamada dowladda Ethiopia ayaa dib uga bilaabmay waqooyiga Ethiopia toddobaad ka hor, taasoo soo gabagabaysay 5 bilood oo xabad joojin ah. Waxaanay tani keentay in qaramada midoobay ay joojiso kaalmadii bini'aadamnimo ee loo waday Tigray, halkaasoo kooxaha gargaarku ay sheegeen in qaybo ka mida gobolka ay u eegtahay inay ka jirto xaalad macluula.
Warbixintii wariyaha Henry Wilkins oo Addis Ababa ka soo diray waxaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.